Baahi ba Matlaglan Road ba iphumana ba le tsietsing e kgolo ka maphelo a bona hobane tsela ya Seventh Road e na le dikgohola haufi le lebenkele la Builders Depot. Di-pipe tse teng ha di maemong a maleba ho amohela metsi a matla a dipula. Ka selemo sa 2024, ho bile le dikgohola tse bileng tsa heletsa borokgo ba Brand Street. Mona ke entse kopo Lefapheng la Merero ya Tikoloho Freistata ho etsa dipatlisiso tse felletseng ho fumana tharollo ho boloka maphelo a baahi le meaho.